tena. Na aliko nabo bakwiye kuba biyarifite icyumba akareba ukuntu warafashe ukuntu ugiye noneho nawe ukabagira ariko kuri isi abantu baba kubikize abantu barizerana nawe bakwiye kukwizera nawe bakwiye kukwizera ni itati nawe ngo baba babwirize niba abantu babizerana bagakora bakizerana nangwa umwagaye mu kirundi aba avuye mu kenya akamwegera ashobora ngo nubwo wahemuka bwose iwabo ni gato cyane nubwo umuntu yahemuka isi ni nto cyane ku buryo ntabwo umuntu ashobora kuva mu kirundi ngo azabihera ngo bishoboke nowe abantu aribabwira niba mutekereza ko ushobora no kubahemuka ntibishoboke kandi nabo bakamenya ngo bamwemukiye nabo urabona isi ni nto cyane ku buryo perezida nowe ibizamini bidakozwe bakagira nabo
Ich icyo nabivugira dano kugira ngo gihe hagati nange nawe tutazakora ibintu by'amakosa n'ibintu byakozwe dukora ibintu professional. Ni bituranira
ariko nange kumva kumbira ibyo nshingi za nashoboye gukora ibyo ari byo so that's why maybe think of some you know kumbwira none